njira ya street yilipo banji wa sanka yokota waiwala ndinakupeza woshota ndinakupasa dola yoyambira business kuti iwe ine ndiyana tisavutike takhaladu 4 years ndisakuziwa zoti uma kukesa kumbali ndikachokapo koma paka munyumba mwanga pabedi panga zona kumapanga zimenezo ndikuosandiuza sole ngazi wosayamika ndiwe padi ndaziwa siwe wopanganika iwe ndine za tap basi tazingopita kusunga ngazi wochita ai sindikuchita chomo kufuna kasaki ukachipeza sineso type yako ndakomeleza chomo kufuna kasaki ukachipeza sineso type yako pano ndakomeleza.
Sorry, oh oh, you not sorry. Mugu bebe samuda kuidwa kale, you not sorry, eh. You not sorry, mami, you not sorry. Mugu bebe samuda kuidwa kale, you not sorry.